yenika isizathu sokuphila njengoba ungekho angisakwazi nokulinda ngoba manje ngibuthwalela ubunzima Kose ngicela ungifu moya wokulinda Ungifundise ubonga nokuphila
I am. Fuck it, keep it. Yeah. Ninguém So